Democratic Alliance Masepaleng wa Matjhabeng e kentse mehato ya ho hloka tshepo ho monghadi Khalipha eo e leng majoro ka mora ho ba fumanwe a le molato wa ho otla le ho hatakela melao e meng ya tsamaiso ya masepala. Re ka etsa mohlala ka hore o hataketse the Code of Conduct, a hatakela Municipal Systems Act hammoho le Molaotheo wa naha. Democratic Alliance e re molemong wa hore ho bone le botsitso masepaleng moo le hore ditshebeletso di be teng, Ntate Khalipha a se hlole a kgutlela mona ho tsebe hore baahi ba Matjhabeng ba tsebe ho fumana ponaletso tshebedisong ya ditjhelete, ponaletso tsamaisong ya masepala, ra dikgoka enwa a le siko, le hore DA e tla tswela pele ho lwanela phediso ya bobodu le ho tshwara kapa ho tiisa ponaletso ka hare ho masepala.